your back with the bang.
Sound music.
Unajua tu ni nani. Hari crazy metoka mashinani.
Jackie,
one, two, three, let's go.
She's on fire, pakana guaya. She's on flick, she's on fire. She's on fire, pakana guaya. She's on flick, miss on higher. Beauty girl, wine for me. Kakopia bump and roll on me. Beauty girl, wine for me. Kakopia bump and roll on me. She go tell me she love me too.
Me too.
Every time I think of her. Iponya shama umivu.
Wivu.
Japo wengi wana wivu. She go tell me she love me too.
Me too.
Every time I think of her. Iponya shama umivu.
Wivu.
Japo wengi wana wivu. Maria, 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 Maria.
Medical ham Maria, kini yacha akala imini talia. Tunajua vile mina kupedaga. She's a fine body figure na meweza. Promise girl, never, never, never cheat on you. Takucheza kapol, lafunda kukadon. Takupea tena ball, baby one and bubble. Baby one and bubble. Kiwa kwangu ndachukua roll call. Iweke jani ama kule don't don. Kiwa kwangu ndachukua roll call. Iweke jani ama kule don't don.
She go tell me she love me too.
Me too.
Every time I think of her. Iponya shama umivu.
Wivu.
Japo wengi wana wivu. She go tell me she love me too.
Me too.
Every time I think of her. Iponya shama umivu.
Wivu.
Japo wengi wana wivu. Maria, Maria, Maria. Maria, Maria, Maria. Maria, Maria, Maria. Maria, Maria, Maria.
Uko on fire, mbaka mina guaya. Nda kupenda adi ile time taritaya. Umenisheko, menikemba kama waya. Sezi kukana, meze kwako sina haya. Haya, wewe ni malaika. We ni manzi wa ghetto, unatoka saika. Cheki, mina kupenda, nataka kukumari. Na kujana benzi, kilipa kama hari. Hari, hari, once again. Umeiva na sura, iko out of 10. After we do, tunapiga ka party then. Situla kata, maji ni ka defense.
She go tell me, she love me too.
Me too.
Every time I think of her, Iponya shama umivu.
Wivu.
Japo wengi wana wivu. She go tell me she love me too.
Me too.
Every time I think of her, Iponya shama umivu.
Wivu.
Japo wengi wana wivu. Maria, Maria, Maria. Maria, Maria, Maria. Maria, Maria, Maria. Maria, Maria, Maria.
Kali nisha kupata kwa wengine. Chezi pezi na lilina kwa wengine. Saki wasije kunipara. Mtutu misimama. Tena kwangu deka mapenzi ya ulaya. Pete na kufishu kifa unapendeza. Miena kupenda kwa kwa sina shida. Tena saki tiba.
She go tell me she love me too.
Me too.
Every time I think of her. Iponya shama umivu.
Wivu.
Japo wengi wana wivu. She go tell me she love me too.
Me too.
Every time I think of her. Iponya shama umivu.
Wivu.
Japo wengi wana wivu. Maria, Maria, Maria. Maria, Maria, Maria. Maria, Maria, Maria.
Maria, Maria, Maria.